MGM Records. Oh, yes, sir.
Hey, thank you, supplier. Hey, supplier.
Hey, I don't want to be a guy that's going to be a fan if you spend that girl's you. So I see no period. Hey, I saw Pija, 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 Jenna. Ha. I was in me, Shalara, Major. Pitaume pita unatangaza kwa wenzio Shamba Nango kumbe una ushamba mare Shamba Nipo moja unatukana wenzio Shamba Vipi dogo kwa ni ushamba kamera Shamba HB ya wana kunwaga masera Shamba Kwe ujui wana kata pombe kari Basi wanamba mazete machizi boti Basi wote tuende ote Machizi boti hapa gali Kwe machizi boti wauni wangu Tuende zote Salazina mpili jambai Machizo wa mtoni, machizi boti Tuende ote Wauni wangu hapa gali Wanangu wapesi machizi boti Tuende zote Salazina mpili jambai Machizi boti hapa gali Machizi boti hapa gali Kulewa unarewa sawa kula ndotia Shapa Mbo kidogo ntomana jano melewa Shapa Bila sababu mpona unanichukia Shapa Vipi ndugu nini nime kukosea Shapa Bado nakuja nipo kisela Kitambo wakapela kapenda mzi kwa zembwela Wakupaga wakanya pombe katia ntimu Kunye pati katia timu Hajaleta make mkemu so pombe si watimu Waleta sano juwaji watoto wa nyumbani Ona kafungwa kanisa kana paloza lishwari Lishwari Hana paloza lishwari Hana paloza lishwari Na anasema na kambagala Hakumbe mshampa anasema na kayala Hakumbe mshampa anasema na kanakino Hakumbe mshampa anasema na kamsazani Hakumbe mshampa anasema na kambagala Hakumbe mshampa anasema na kamoloko Hakumbe mshampa anasema na kanambesi Hakumbe mshampa anasema na kasalanta Hakumbe mshampa Basi wanangwa mazese machizi boti Basi wote tuende ote Machizi boti apagai We machizi boti wauni wangu Tuende zote Salazina mpili jambai Machizo wa mtoni machizi boti Tuende ote Wauni wangu apagai Wanangu wapesi machizi boti Tuende zote Salazina mpili jambai Machizi boti apagai Nilikuona yani mshamba toka mida Kosa soko sakare jambwe mwe ukapigwa Na ukanuna eti masera wanakupinga Masela wana kupinga Maisha kisela siweze kupinga Mana kuna kupanda na kushuka kila mida Maisha kisela siweze kupinga Mana kuna kupanda na kushuka kila mida Nyumbani kwangu kareta londo ukapita Kumbe mikazo uwezi kaza bado kinga Pita unatangaza kwa wenzio Shamba Nango kumbe una ushamba marevu Shamba Nipo moja unatukana wenzio Shamba Tipi dogo kwa ni ushamba kamera Shamba HB ya wana kunwaga masela Shamba Kwe ujui wana kata pombe kari Shamba Wemo ntibigi katoka ntuki kama gada super fail Super fail Hoja ona kanioni kwa video Kwe katoka ntuki kama gada super fail Super fail Wizi sani kanioni kwa video Kwe katoka ntuki kama gada super fail Hoja ona kanioni kwa video Eise hey, fake me sanduja Kura mikanja Wana kwana shwe Sheshe Lete Kwache Shwe Sheshe Lete Machisi boti shwe Sheshe Lete Kwache Shwe Sheshe Wana kwa mtoni shwe Sheshe Lete Kwache Shwe Sheshe Ha 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 Watoto wa mwisho na kwa mlingo Nyandu tozi Panyato za kupaga wa Kabusala Watoto wa kibamba Panyabos Watoto msakuzi Watoto wa sigiria Makena klawa Katibu mwenyezi Tiko sila Musa kachu Pesi grafik Nakubali sana watoto wa mtuala mkana lady Zizu Watoto wa Dubai Junkies Risa la sinambiri mchekerea Musa Muzani Supply Dogo Bobby Watoto wa Fikindu Watoto wa Libarila Kichere Watoto wa Chibofu Mwanangu mirenja tiso mwana Mbapira 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 Mb jina no hati wasiwasi usifika watafutaji Sharif excuse salanke alige tiger back and us zulu mjeuli esambri tatu kifo Yanane, but you trust Salanga Matimbo, Silapiro, Kirati, Pushimiro, and go to Salasinapi. Matoska Poposta, a journey maker, Majoto Kokoto Fingo Gucci, Stakio, and Sokoto Kinegawa, Manango Stero, Christian Shakiwa, Watoto Irala, Watoto Madare, Mansira, Tia, Ubakanabe, Toto Mikocheni, Watoto Yumbo, Sungu Taira, Wazema, Usha, Watoto Chanka Tanzania, Watoto Dodoma.
Chunky Supplier!